Shinchi step kodwa uthi nakuba meva yilanyathela lapho ngihamba eya kwindlela eyangisawanaki angisawanaki Jesu wami kuzopoli sa umuntu oneva akakhulumi nomi kanjani ngoba iva lakhe liyamkhumbuza kodwa uyaqhubeka athi nakuba meva ngiwanyathela lapho ngihamba eya kwindlela sawanaki sawanaki Jesu wami uzopoli Samane angiwanagi angiwanagi Jesu angiwanagi uzopoli Samane angiwanagi mina angiwanagi Jesu angiwanagi mina uyapoli Samane Polisa,
Polisa, Samane, ba'am, uzo.